kama ndoto ya dhahabu. Macho yako yalinivuta pole pole, nikatua wendo wangu wa milele. Nataka nikununulie kisiwa, tuende mbali tusikumbukwe tena. Magari ya kifahari, vitu vya thamani, lakini moyo wangu ndio nadai.
Chochote unachotaka baby niambie, maisha haya tuishi kama royalty. Niko tayari niache nijitose, penzi lako la thamani kuliko yote. Chochote unachotaka baby niambie, maisha haya tuishi kama royalty. Niko tayari niache nijitose, penzi lako la thamani kuliko yote.
Perfume ya Dior only nikumbatie nikasahau stress zote. Safari za ndege, nights of champagne, but your love baby is sweeter than fame. Nataka nikununulie island, lakini moyo wako unatosha. Sitaki kingine zaidi ya wewe, cause you're my queen, my right on time.
Chochote unachotaka baby niambie, maisha haya tuishi kama royalty. Tayari niache nijitose, penzi lako la thamani kuliko yote. Chochote unachotaka baby niambie, maisha haya tuishi kama royalty. Niko tayari niache nijitose, penzi lako la thamani kuliko yote.
You're my queen, my right on time.
Chochote unachotaka baby.